Sirius.com.
In Kenya, in Africa.
Okay.
In Ghetto, watu wote tazama. In Kenya, watu wote tazama. In Africa, wote tazama. Tazama. In Ghetto, watu wote tazama. In Kenya, watu wote tazama. In Africa, wote tazama. Tazama.
In Ghetto, watu wote tazama. In Africa, watu wote tazama. Tazama. In Ghetto, watu wote tazama. In Africa, watu wote tazama. In Kenya, watu wote tazama.
The moment you open your eyes, 3.1 calculations take place in your brain. A week can calculate now, punctuate the best written history. Temperature fluctuation, actually actuate this situation. In turning hot, 2.4, come close, take pics, pose, wake up, close. Usha on a dunia, image a warrior. Sipuzi ya tukondon here, log on here. Audio seeking the force, red chacha na ill once more. Kwa hii continent, yenye kutoka West Coast, African, hadi Somali kwa horn. Ime take shape your brain, the best coast, like plains, hills, mountains, wildlife, freedom, traditions, and cultures, towns, and cities. The best with mummies, ni wa fine, the realest place on earth, ni Africa.
Tazama vile tunatazana, mimi sikicheki vile tunakanganya. Tunapambana, tukoma hindo mana. Hivi ndivyo tukifanya, Ghetto sitahama. Hine baby mama, hine Afrika mashariki, ya mashabiki. Kona tukona wapi hatu sikiki. Hine auto city, tubila si hatunge penya. Hine Kenya, Mombasa Kisumu Meru hatu ya Ukenya. Tunawakilisha kama picha, dani ya kanisa, ingo misa. Tazama Ine Ghetto watu tazama, ine kikena tazama, ine
kikena
Ghetto watu wote tazama, ine Kenya watu wote tazama.
In Africa, what you want to tell them? In the ghetto, what you want to tell them?
BeatStars.com